Mola, Mola, please, mi skinny. Mola, naomba punguza mikosi. Mola, please, punguza mikosi. Nina kuomba punguza mikosi. Ila angalau nipumzike wiki au siku hamsini. Mina shukuru umenipa uhai. Nina pumua hewa yako safi. Kwa neema yako naamka asubuhi. Asante kwa kuniumba mimi. Ila muumba punguza mikosi. Kila siku mimi nimejawa machozi. Azi, siku yangu moja imekuwa ni wiki. Mzigo mzito umenizidi mimi. Mola, 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 please, nisikize mimi. Mola, nataka kusema. Mola, naomba punguza mikosi. Mola, please, punguza mikosi. Nina kuomba punguza mikosi. Ila angalau nipumzike wiki au siku hamsini. Kunywa bila kara, kwani mimi nilikosa nini? Mimi ndio kunyanyaswa, cheka kano na kutukanwa, kwani mimi nilifanya nini? Marafiki wamenikimbia, kuwa dhiki zimezidia. Sami wapi nitakimbilia, pate prana kutulia. Mola, 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 please, nisikize mimi. Mola,
Mola,
Mola, Mola, naomba unisikize mimi. Kile nataka kusema. Mola, naomba punguza mikosi. Mola, please, punguza mikosi. Nina kuomba punguza mikosi. Mola, 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 please, nisikize mimi. Mola,
Mola,
Mola, Mola, naomba unisikize mimi. Kile nataka kusema. Mola, naomba punguza mikosi. Mola, please, punguza mikosi. Nina kuomba punguza mikosi.
Romantic vampire. Romantic vampire. Romantic vampire. Romantic vampire. Romantic vampire. Romantic vampire.